Haikuji vile nataka.
Unajua mind tu ikiskip kidogo ndio hivyo.
Yewe clans.
Africana. Unfamiliar. I walk the walk, I talk the talk. Bado tuko kwa giza, tunatumia torch. Trapped, ni kama jaru za mbot. Gadi unangaria, bado ni sagi coach. So, nipe funguo ya higari Porsche. Yenye mi huchiki tu kwa ndoto cash broke. Ni kama doki ya mtaa, kaujangaria jeans man. Hipo ndo unakaa. Hizi big days na big dreams zina move na familia names kwa hii team. Na faces, na races, na guesses una make. Ukipita matresses, si trespass, whatever you find, wamevalia laces na dresses, na ndani wamejaa tu makeses. Whatever, wamevalia laces na dresses, na ndani wamejaa tu makeses.
This one dedicated, pre-ups one in the pool. Maisha yangu yote mekuwa ni kama kutu wangu. Nimulilie Mungu wa manezi kutafuta pangu. Nashika microphone, let you see kukucha. This one dedicated, pre-ups one in the pool. Maisha yangu yote mekuwa ni kama kutu wangu. Nimulilie Mungu wa manezi kutafuta pangu. Nashika microphone, MCC kukucha.
Niko lost na found, kwa hit I'm around. Niko bound, kwa hit game, kwa hit I'm around. So na soma book juu, knowledge ni power. So ndo mihu lipanga kama fair. So description ya kitu kubwa tu sana. So ndo katambao kabla kupiga rana. So ni ya wasomi, so ni ya masonko. So ni ya msamingiza juu kama mimi. Mpishe mwenye nguvu kize kwa hii marathon. Tukiplay game ya paper na pen karagatone. Kwa chundae, kwa chutaxi, come home late. Na nyumba ya dirisha mse amevuka na panga. Janga ni la njaa, na hanga ni la kladi. Hanga ni la njaa, na panga ni la kladi.
This one dedicated, pre-ups one in the pool. Maisha yangu yote mekuwa ni kama kutu wangu. Nimulilie Mungu wa manezi kutafuta pangu. Nashika microphone, MCC kukucha. This one dedicated, pre-ups one in the pool. Maisha yangu yote mekuwa ni kama kutu wangu. Nimulilie Mungu wa manezi kutafuta pangu. Nashika microphone, MCC kukucha.
Angalia side by side bro, huwezi ni hacha. Na kariri mashahiri kaza fomu liongo. Zinakwacha na duwa mpaka ndani ya bongo. Na hit track na kupa free bila hongo. Tuna fight ufisadi kwa kweka ahadi. Na kama una deni talipa kwa dhati. Ngani chungu kutoa ina pleasure ya dhati. Kipokea ovyo ovyo inaenda kwa kasi. Kama money went just as fast as it came. Ni kama manzi crudy home just as fast as it went here game. Bila name ni nani tablame. Hasa ukia mkalete na huwezi kamkumbuka name. Ni game Fridays ni kwa ATM. Na Mondays wano deposit ni madame. Ni game Fridays ni kwa ATM. Na Mondays wano deposit ni madame.
This one dedicated, pre-ups one in the pool. Maisha yangu yote mekuwa ni kama kutu wangu. Nimulilie Mungu wa manezi kutafuta pangu. Nashika microphone, MCC kukucha. This one dedicated, pre-ups one in the pool. Maisha yangu yote mekuwa ni kama kutu wangu. Nimulilie Mungu wa manezi kutafuta pangu. Nashika microphone, MCC kukucha. This one dedicated, pre-ups one in the pool. Maisha yangu yote mekuwa ni kama kutu wangu. Nimulilie Mungu wa manezi kutafuta pangu. Nashika microphone, MCC kukucha. This one dedicated, pre-ups one in the pool. Maisha yangu yote mekuwa ni kama kutu wangu. Nimulilie Mungu wa manezi kutafuta pangu. Nashika microphone, MCC kukucha. Microphone, if you see the picture.